Genesis 35 verse 1. UNkulunkulu wathi kuJakobe, suka khuphukele eBhethele uhlale khona, umenze lapho kuNkulunkulu i-altare, yena wabonela kuwe mhla ubalekela u-Esau umfoweni. Verse 2. Wayesethi uJakobe kwabendlu yakhe, nabo bonke ababe naye, lahlani izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu, nizihlambulule nina, niziphendulele izingubo zenu. Verse 3.
Sisuke, sikhuphukele eBhethele ngiyakumenzela khona uNkulunkulu i-altare, yena wangiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami, waba nami endleleni engangiyihamba. Verse 4. Bamnika ke uJakobe izithixo zonke zabezizwe ezazisezandleni zabo, namacica esezindlebeni zabo, uJakobe wakuthukusa phansi kwe-oki elalingaseShekemi.
Verse 5. Base bemuka, ukumesaba uNkulunkulu kwakuphezu kwemizi yayikhona nxa zonke, abaxoshanga amadodana kaJakobe. Verse 6. UJakobe wafika eluzi lisezweni laseKhanani eliyiBhethele, yena kanye naye abantu bonke ababe naye. Verse 7. Wakha khona i-altare wayibiza indawo ngokuthi eliBhethele, ngokuba uNkulunkulu wabonela kuye khona mhla ebaleka ebusweni bomfowabo. Verse 8. UDibhora umzanyana kaRebhekha wafa wembelwa ngenzansi neBhethele phansi kwe-oki, igama lalabizwa ngokuthi Aloni Bakuti. Verse 9. UNkulunkulu wabuye wabonakala kuJakobe lapho evela ePadan Aramu wambusisa. Verse 10. UNkulunkulu wathi kuye, igama lakho linguJakobe, igama lakho alisayokuthiwa uJakobe, igama lakho liyakuthiwa u-Israyeli. Wayeseqamba igama lakhe ngokuthi u-Israyeli. Verse 11. UNkulunkulu wathi kuye, nginguNkulunkulu uSomandla, mawuzale wande. Isizwe, yebo, ibandla lezizwe liyakuvela kuwe, amakhosi ayakuphuma okhawulweni lwakho. Verse 12. Izwe ngamupha lona u-Abrahama ngo-Isaka, ngiyakulinika wena, nenzalo yakhe emva kwakho, ngiyakuyinika lona. Verse 13. UNkulunkulu wenyuka esuka kuwe endaweni lapho bekhuluma naye khona. Verse 14. UJakobe wayesemisa insika endaweni lapho bekhuluma naye khona, insika yetshe, wathela phezu kwayo umnikelo wokuphuza, wathela namafutha phezu kwayo. Verse 15. UJakobe wayiqamba indawo lapho uNkulunkulu akhulume naye khona ngokuthi iBhethele. Verse 16. Base besuka eBhethele, kwakusebangana ukuya eEfrati, uRaheli wayesebeletha, wabeletha nemihelo enzima. Verse 17. Kwathi esenemihelo enzima, umbelethisi wathi kuye, ungesami, ngokuba uzakuba nenye indodana futhi. Verse 18. Uzakuphuma umphefumulo wakhe ngokuba wafa, waqamba igama lakhe ngokuthi uBenoni, kepha uyise wamqamba ukuthi uBenjamini. Verse 19. Wafa uRaheli wembelwa ngasendleleni eya Efrat eliyiBhethlehema. Verse 20. UJakobe wamisa insika ethuneni lakhe, eyinsika yethuna likaRaheli kuze kube namuhla. Verse 21.
U-Israyeli wasuka wamisa itende lakhe ngaphambi komboshongo wase-Edere. Verse 22. Kwathi u-Israyeli esehlala kulelozo, uRubeni waya walala noBhilika isancinza sikayise. U-Israyeli wakuzwa lokho. Amadodana kaJakobe ayishumi nambili. Verse 23. Amadodana kaLeya ayenguRubeni, izibulo likaJakobe, noSimeoni, noLevi, noJuda, noIsakare, noZebuloni. Verse 24. Amadodana kaRaheli ayengoJosefa noBenjamini. Verse 25. Amadodana kaBiliha, incekukazi kaRaheli, ayengoDani noNafetali. Verse 26. Amadodana kaZilipa, incekukazi kaLeya, ayengoGadi noAsheri. Lawo angamadodana kaJakobe awazalelwa ePadani Aramu. Verse 27. UJakobe wafika kuyisaka uyise Mamre ngaseKiriyati Araba okuyiHebroni, lapho Abrahama noIsaka kade begogobele khona. Verse 28. Izinsuku zika-Isaka zaziminyaka eyikhulu namashumi ayishiyagalombili. Verse 29. U-Isaka waqhibuka wafa, wabuthelwa kubantu bakhe, emdala esaleliswe izinsuku, o-Esau noJakobe amadodana akhe bambela.